ኩን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ወጣታን ገጅማታት ከደርብ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዲግደሚ ሰዲ አተሞልታን ሆርዶፍቶ ተኬኛ ከስሜሲቱን ከተናራ አንቱ ድሬ ሆራቲ ፍርንግግጌሳ ሻደቃ ባሻ አሊበርኪ ውያህራ በተስካና ካቴድራል ፍላሴ ከፍንፍኔ ጅሩ ፍራውታ ሜራ ለሞታ ኡንፋ ደበለቴ አብሌን አመንታ ቡልቺንሳ መጋላ ሸገሪን መነንሳኒ በክዋቅ ፈና ጀላዲ ገሚ ምርግኬን ይተመረጀቹን ሲመተን ጅራን ፖሊሲ ናኖ ሲዳማ አንጋዋ ፖሊሲ ሁጅቱ ባንክ ይተኮ ቡቴ ኦካቴ ቀቡሳ በክሲቴ ጅራ ሀንገጥ ብሮ ሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ትበን ሰናፈያ አም ቡት ማውዱ ትደባ አተምጅርቱ ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ሮቢ ሀራ ወሊን አንጃልነ ገመዳቲ ፖሊሲን ሸመረ ጅራቱ መጋላ ሐዋሳ ፍዮጀቱ ባንኪ ዳሽን ከራራ ቡቴ ኦክሱፊያ ለጀደሙ ሸከመቶ አና ጀለውሉሳ ዋጅሪ ፖሊሲ ቡልቺ ሰናኖ ሲዳማ በክሲሴ ጅራ ኮንዳዲ ፖሊሲ ኮንስታምብል የኋላ መብራት ወልደ ማርያም ፋነቡ ኢንሳ ተርበለማ ቦደ ከብጣ ተከለሳ ናኖ ሲዳማ መጋላ አገረ ማርያም ከሰት ተዋና ጀለኦሉ ሆገናን ፖሊሲና ንቻ አለማዮ ጢሞቴዎስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒ ጅሩ ወጀቱም ባንኪ ቡታም ተኩኒ የሮ አማ መጋላ ፍንፍኔ ወረሼ ወሊ ነከጅርቱ ሆገናን ፖሊሲ ኩን ፍብሰኒሩ ሸመሬ ተርበንደር በበራራም ተኩን ሆስፒታል ሐዋሳ ሴንቴ ዊጣታ ዳርቤ ገረፍንፍኔ ወልአንሳፋ ያደበለታ ፍመሉሼ ማቲንሼ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፕሰኒሩ መጋላ ቱሪስቶታን በከምቱ ሐዋሳ ከሰት ሸመረን ተኮ ቡታምቴ ኦዱንጀ ቢየቲ ከሰት በበለተ ሙፈና ሆርዶስቲሴ ጅራ
ቡልጂን ሰናኖ ኢትዮጵያ ገመክባ ጎዲና ሀዲያ አና ባደዋቾ ባሃከ ሰንቲ ምንዳን ባቲ የሮሳ ኤጌ ባፈሙፊ ጠበራ ወጀቶኒ ጋፊ ኤሰን ሀራ ሂዳዳ ሂከሙሳኒ ቪኦኤ ቲማኒጅሩ
ማሊፋ ከይደማን ካንምቤክ ነለሞኒ ኩዳ ሰገል ጉዮታ ፍርተሚ ሰገል ሂዳከ ሰገ ቱርፈማኒ ቦዳ አባለንጋን ሂማና ረጋን ደግረም ኢየሱ ደደቡሳን ቢሊሰ ጀደማኒ ወቢ ቀርሺ ኩመሸን ተማን ሂ ከሙሳኒ ዱበቱ ዮባና ለንጋረ ጋሲን ረቲ አርገቲ ገሩ ሂማና ሲን ረቲ ዲያተ ጀደሜ እትማሙ ሲርሰን ዋይ ሂዳ ባፈሙ ነሞተ ከና ከጋፈተማን ቡልቻንጎ ዲና ኦቦ አብርሃም መጨ ካን ሂደማኒፊ ምንዳሳኒ ወሊን ዋን ወልቀበቱ ሚቲ ሆጂ ያካቲ ዋን ሂማተማኒፍ ማሌ ከና ኢምሳኒ ከነን ጥሙራምኔ ፊ ደምሰ ቆራኖራ አከጅሩ ዱበተኒ በልዲና አንገሩ ዋኒብሰንን ቀበን አጉጊ ጋፊ ምንዳጀዱን ጄቁምሰ ከካሰን ከጀደመን ወጀቶና ፍርተምኒ ሂዳፍሳት ለሙሳኒ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ዱራን ከገባሰ ዮተው ወሪያ ጠገዲ ፈማንኩን ሂዳ ከሰ ከነን ቱራን ከሳት ጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳ ራገባሰ ጅራ
ሚሰይሶን ሙርሚቶታ መነመሪናኖ አማራ ኩደሰዲ ከሰቺ ቢያሌሳ አማራ በከቦን ሞቱማን ፌደራላ ሶቺ ወራናና ንቻ ከሰት ጎዶ አከዳቡ ጋፈተኒሩ ጃለነ
ኢፍሰጀል ቀበቶር ባንካና ባሴን ሚሰይሶን መነመሪና ንቻ ሎልቶን ፌደራላ ናኖ ሰነት ቦባፈሙ ሄረ ሞቱማ ከፋለ ሱጀቹ ንፍሰኒሩ ሄረ ሞቱማ ከየተ ሸንተሚቶ ኩሄር ከየተ ኩዳፉር ሞቱማ ፌደራላ ጋፊ ቡልቺሰናኖ ተኮን ሁምኖቲ ኢትሳ ፌደራላ ቦባሱን ነገኛ ማታዱፌ ኤሮ አንጎኒ ቶ አቹ ደደበንቲ ቶ አና ጀለ ኦልቾፍኒ ቦባሳ አከጀዱ ኤራን ሞቱማን ሚሴንሶተ ሁምና አዳ ናኖ ሌጫሳ ነገኛ አዳ አዳ ቲመኩፍ ሙርቲ ደበርሴፊ አጀቻ አትጋፈተማ ፓርቲ በዳድና አማራፊ ሚሴንሰ ኮሬዮ ጅራዎችስቱ ፓርቲ ጫካቱራን ግርማ የሽጥላ ጫምሳ ደርብ ዋናጀፈ ማኒፍ ሃሊ ነገኛ ቡልቺሰና ኖ አማራ ሐማቲ ጀቹዳን አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር ራገባ አስቴጅርቲ
Namoni Soramaban, Kanin Ibala Koman, Robi Hara, Magala Makalet Tirira Boudan, Wagalamaf Kafaltit Abu Sanila Jise Murmit Agesi Saniru, Rahidu Namota, Mangudota Ankun, Kanwalit Abaman Wajrobuljin Sero, Kanano Tigrai, Fuleti, Tigafataman Wajricha, Bo Amanuela Safa, Murmitotaf, Akahimanit Buljin Sanicha, Motuma Federala Walintaur, and Gafi Sanika, Furu Fujichajuru Tau. Itu musani ulkitas bah makanera kabasera. Gara odutan tenaj enmu garen Sudan ke satual warana jran mari ukasat abu mangudumma Amerika Saudi Arabia tin Devi Anijal kabusani televisioni al Arabia kita takalisa kabaser.
Kunis magalan kartum sami lafod an walitibuin sakes itu jur tuta unip samir. Lolli warana fi humnoti deggersa saffisagi duttuman amma torban sadde taffa ka qabate yotaw namota naga dukasa gamlamen giddutti danqamanif tajajilli buura argachu sani addankute seera dablumma babal isejira Saudi Arabia United States gargasa namo makennu jecha mari dukasa dabu kan gutumman ojira inolli akka kabajamu giddu senani turan garu marin kun torban darbe fashalejira Kana baka benya Saudi kante televizion na ala Arabia kajadeti gamni laman karaka lati intane ndubbachu akafetan ibsaniru jachubra darbe bal inanka nipsen kabu. Warani Sudani fitatoni humna safisayo kan RSF batalumat kanadati adalani halilani mesha warana gurgudofi kille insarran halkane da kanitifufe yoto jiratoni magala kartum kibbafi baha akasumas. Bahir Kabara, Kiptata Kalesa, Sagaleme Shawara Anafik Awe, Dagawusa Aniga Basaniru.
Minister Imala United States Anthony Blinken, Kiptata Kalesa, Saudi Arabia Kasena Nyoto, Bodor Hariron, Riyadif Washington Gidujuru, Waltata Ateke Sati, Moti Gumfo Al Muhammad Bin Salman Walin, Walargan.
Blinken erga diplomati sadar kaulana United States taani bod imalagara Saudi Arabia taasifan inni kullam mafayotaw Riyad dukutabo ba'a gabad dunya biyesitu keset Russia walin michu ta'uf fi dikabachu fi Iran China giddu galesa godatte wali galte raga u sherratti President Joe Biden walin rededdebi wal abdeturte Biden, ajjecha bara 2018 barreessaa barruu Washington Post Jamal Khashoggi irratti raawwatameen Saudi Arabiyaan addunyaa irratti kan tuffatamte gochuufis waadaa galanii turan. Blinken gara Saudi Arabiyaatti imaluun akka sadarkaa addunyaatti hirmaachuuf fedhii guddaa qaban irraa ka dhufe yoo ta'u keessumaa waraana Moskoon Ukraine irratti gaggeessite keessatti waljijjiirraa hidhamtootaa irratti erga hirmaatanii booda mootummaan kun ji'a darbe walga'ii liigii arabaa irratti pirezidaantii Ukraine Vladimir Zelenskii kan keessummeesse yoo ta'u battaluma sanattis ministeerri biyya keessaa Raashaa qoqqobbiin irra kaa'amee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee hojiif hojjettoota biyyoota akka Kaanaadaa, Jarmanii, Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota galoo galaanaa biroo wajjin mallatteessuusaa yookaan mallatteessuuf karoorfachuusaa beeksise. Waliigalteen kun lammiiwwan Keeniyaa biyyattiidhaa ala bahanii hojjechuuf rakkoo isaan mudataa ture salphisuutti kafuulleeffate ta'ullee himamee jira. Falmitoonni mirga hojjettootaa garuu waliigalteen akkasii keessumaa biyyoota galoo galaanaa wajjin mallatteessuun hojjettoota cunqursaaf saamiinsaaf saaxila jechuun qeeqan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf mitukuu dhiyeessa.
Hojii dhabdoonni Keeniyaa keessaa baay'inni isaanii 1750 ta'an kanneen biyya keessatti hojii hin argatin biyyoota alaa deemuun carraa hojii akka argataniif Keeniyaan abdachaa jirti. Mootummaan Keeniyaa akka beeksisetti biyyoota 10 biyyoota galoo galaanaa dabalachuun waliigaltee mallatteessaniiru. Kunis hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru hir'isuu mala jedhame eegamaa jalan hoogganaan dhimma hojjettootaa Keeniyaa Geoffrey Kaituko.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Namibaye ndema jiru kanaafu akka mootummaatti warra hojiidhaaf biyya alaatti godaanan uufi dursa kenninaaf. Kanaaf biyyoottan muraasa kanaa wajjiniin waliigaltee kana kan mallatteessine. Akkasumas biyyoottan muraasaa waliin haala humna namaa gara biyya alaatti erguu dandeenyu irratti waliigaltee qopheessaa jirra.
Seesiliyaa Waajinkuu namoota 1,170 biyyoota galoo galaanaatti qacaraman keessatti argamti. Waajinkuun Saawud Arabiyaatti hojii mana keessaa argattee Keeniyaa gadhiistee deemaa akka jirtu himti.
And since I cannot acquire a good job in Kenya, that is where I decided to go to Saudi, somewhere far from my country, to just look for at least a good job.
Kenya keessatti hojii gaarii argachuu hin dandeenye. Kanaafan biyya koo irraa fagaadhe gara Saudi deemuuf murteesse. Hojii gaarii fedhii koof kan maatii kiyyaa naaf fooyyessuu danda'u barbaacha.
Bara 2022 tti Keeniyaan sharafa biyya alaa doolaara biiliyoona 4 lammiilee ishee biyyoota alaa jiran irraa argatteetti. Mootummaan biyyattii karaa imaammata haaraa amma lammiilee biyyattii hojiif biyya alaatti ergurraa dachaa 3 dabaluuf karoorfateera. Haa ta'u malee kanneen mirga hojjettootaaf falman lammiilee Keeniyaa hojiif biyya alaatti ergaman irra sarbaminsatu ga'a keessumaa biyyoota galoo galaanaa keessatti jechuun yaadicha falmu. Bara 2021 tti lammiileen Keeniyaa hojiif gara biyya Saawud Arabiyaa deeman keessa 41 du'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ifoomsee ture. Ogeeyyiin mirga namoomaa akka jedhanitti immoo ejensiiwwan Keeniyaa keessa hojjettoota biyyoota alaatti ergan mirga hojjettootaa eegsuuf hojii ga'aa hin hojjetan jechuun komatu. PC Matthew Nairobii keessaa ejensii hojjettoota gara biyya alaatti erguu gaggeessiti. Akka isheen jettutti shamarran baay'een isheen gara biyyoota alaatti hojiif ergitu qacartoota isaanii irraa dhiibbaan adda addaa irratti raawwataa jetti.
For the last 2 years I've defended 26 girls. 10 are back in the country. 16 they have changed the employer. And by so doing, that is how I was affected.
Waggoota 2 darbaniif shamarran 26 falmeera. Kanneen keessaa kurnan isaanii as gara biyyaatti deebi'aniiru. Warri hafan 16 ammoo lafa hojii isaanii jijjiirrataniiru. Wantoota akkasii hojjechuu kiyyaan miidhameera.
PC Matthew ejentoonni hojii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran ejensii ishee kan shamarran hedduu hojii qacarsiisurraa hojjettoota fudhachuu dhaabaniiru. Fees Shaamilaa waggaa 1 walakkaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti hojjechaa kan turte bara 2021 tti gara Keeniyaatti deebite. Miidhaa hojjechiistonni ishee irraan gahan yommuu dubbattu.
I used to work 18 to 19 hours, no medication. No resting hours, no leave.
Sa'aatiiwwan 18 hanga 19 hojii irra turra. Daawaan argadhu, sa'aatii boqonnaa hin qabu. Bakka ciisichaa badaa ta'een qaba. Humnaan illee gudeedameera. Guyyoota baay'eefan warru mana qacaraniinan gudeedama.
Johan Muriri ogeessa seeraa fi Shaamilaa fi kanneen 12 ta'an biroof bakka bu'aala. Mootummaan Keeniyaa hojjettoota gara biyya alaatti ergamaniif eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaa jala.
Even in times of abuse, most of these victims call out to the government, please come to our help, but the government does not assist.
Yeroo balaan isaanirra gahu bilbilaan mootummaan akka isaan qaqqabuu fi gaafatu. Garuu mootummaan yeroon inni gargaaru hin mul'atu.
Waliigalteen biyyoota garaagaraa waliin mallatteeffame hojjettoota Keeniyaarraa garasitti godaananiif wabiidha jedha mootummaan Keeniyaa.
Sirni gaggeessaa Shaalaqaa Baashaa Adii Barkii guyyaa har'aa Bataskaana Kaateediraalii Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Shaalaqaa Baashaa Adii Barkii bara 1970 waraana Itoophiyaan Kaarramaarratti Somaaliyaa wajjin taasise irratti goota akka Itoophiyaan injifattuuf adda durummaadhaan gahee olaanaa ba'an ta'uu hiriyoonni isaanii sirna kanarratti sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Shaalaqaa Baashaa Adii Barkii hangam gootummaadhaan maqaan isaanii ka'ullee jireenya isaanii gara caalaa rakkinaan kadabarsan ta'ullee dubbatu hiriyoonni isaanii Tsahaay Daamxootu gabaasa kana nu erge. Bara 1970 waraana Itiyoo Somaaliyaa irratti hojii gootummaa hojjechuudhaan Itoophiyaan akka injifannoo argattu kan taasisan Shaalaqaa Baashaa Adii Barkii
sirni awwalcha isaanii har'a raawwatameera. Ali Barkii dhalatanii umurii waggaa 72 eebila 28 bara 2015 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Bara 1969 yeroo kallattii baha biyyattiitiin Somaaliyaatti Wayita Ziyaad Baaree aangoo qabatan Somaaliyaa guddittii hundeessuuf biyyoota ollaa irratti lola labsan waamicha qolannaa mootummaan Itoophiyaa taasise dhaga'uudhaan dirree waraanaatti namoota kallattii baha biyyattiitiin imalan keessaa Shaalaqaa Baashaa Ali Barkii adda durummaadhaan maqaan isaanii waamama. Ali Barkii urjii lolaa baha jedhamuun beekamu jedhu namoonni itti dhiyeenyaan waa'ee isaanii beekan. Akka seenaa jireenya isaanii irratti ibsametti Shaalaqaa Baashaa Ali Barkii abbaa isaanii obbo Barkii Tuuchoo fi haadha isaanii aadde Aminaa Ayyaanaarraa Waxabajjii 8 bara 1943 godina Wallagga Lixaa Aanaa Beegiitti dhalatan. Namoonni dirree waraanaatti waliin turanii fi itti dhiyeenyaan beekan waa'ee Ali Barkii innaa dubbatan gootummaan isaanii ijoollummaa irraati jedhu ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaay namoota dubbisne keessaati.
Addunyaa kana gubbaarratti lafa kana gubbaarratti waan namni tokko hojjane nama ta'een hojjanne nama hojjate taankii sadii boombiidhaan nama gugubee waadee hiriyoota isaa qaqqaammachiise gububicha osoo hin taane immoo dhaqee gubuma yaabbatee warruma taankii kanaan waraanu taankii warruma irratti hojjataa dhumsaa wajjin warruma achirratti taa'ee dhukaas wajjin immoo nama boojii alaqoosa isaatti kenne. Kun innaa gara addunyaatti akka wataaddaraatti innaa kun odeeffamu namni tokko tokko innaa odeessu hin hojjetamu. Maaliki taankiin marsii qaba, taankiin matarajasii qaba, amsaa kaalibarii qaba. Amma sana keessa utaalee dhaqee ajajaa isaanii ajjeese shufeeraan achoofi jedheeni gurra mataasa irratti rasaasa itti qabe oofee nama geesse taankii eebbise boojii. Ali Barkii taankii maarikee jedhanii afaan Amaaraatiin kan himaniif kana.
Ajajaan 50 Biraanuu Amaarees namoota yaadannuuf kennan keessaa tokkodha.
Ali Barkii baxaam yemmigiram tasaxoo lixor meedaa bichaa yetafaxxara lajagnati yetafaxxara hagaruun yemmiyood beeyitoophiyaa guddaa yemmanin maayinat saarikin qilfummaa yoo sidhaa.
Ali Barkii nama gootummaadhaaf uumamedha. Nama dandeettiif ogummaa waraanaa qabu nama biyya isaaf jaalala addaa qabudha. Waa'ee Itoophiyaaf boqonnaa hin qabu osoo dhukkubsatullee waa'ee Itoophiyaaf nama cinqamaa turedha. Nama addaati. Ali Barkii waraana Somaaliyaan kallattii bahaan Itoophiyaa irratti bante qolachuudhaaf waamicha mootummaan Itoophiyaa taasisee fudhachuun leenjii seenee leenjii jasadiin booda gara dirree waraanaa seenuun injifannoo gootaa nama galmeessisedha. Injifannoo Adwaa lammaffaa bifa fakkaatuun hojii boonsaa hojjateera. Keessumaa dirree waraanaa keessatti wanti Ali Barkii adda taasisu hundumtuu qoodaa fi bakka itti hiriire waraanuu qaba. Garuu Ali Barkiin adda waraanaa diinni jira jedhame hundatti badee deemee waraana. Nama ogummaa waraanaa addaa qabu waan ta'eef kennaa dinqisiifatamu qaba. Aliin adda waraanaa kallattii bahaa irratti urjii waraanaa ta'e injifannoo lakkaawameen dhumne hedduu nama galmeessisedha.
Shaalaqaa Baashaa Ali Barkii birmadummaa Itoophiyaa tiksuu fi gatii kaffalanis jiruu fi kabaja gootaaf hin malle jiraacha lubbuun isaanii darbee jechuun haala isaan keessa turan hiriyaan isaanii ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaay ibsanii jiru.
Ali Barkiin wanti na boochisuu fi wanti keessa koona xuqumaas fakkaate akka hojii isaatiitti biitti kun gootashii kunuunsuu hin beektu. Gootashii hin beelessiti, gootashii hin dheebessiti. Goota kana fakkaatu otoo guyyaadhaan hojii guyyaa hojjetu otoo kunuunsi adda addaa dhiyaachuuf irra jiru otoo manni bilisa kennamuuf irra jiru otoo bilisaan waan barri qotatu waan godhatu otoo gochuun irra jiru wanti gumaachuunis irra jiru otoo gumaatamiti gumaachuun haafu otoo hidhamu inni waggaa 9 hidhame ani gara waggaa 4 hidhame achii dabareeyyis immoo. Kanaafu laga daadii jedhamutti dirree kan jedhamutti dhaqee galee nama jirta namoota mana ijaarrataniif otoo meeshaanii laphee isaatti baate sanatti meeshaalee isaa gubbaa irratti bolokkeettii otoo dhakaa baatu otoo beela'u hamma guyyaa har'a lafa qaqqabutti xiyyiitii sadii gara isaatti otoo baatu xiyyiitii sana qabatee xiyyiitii sanatti bakka itti yaalamu dhabame hospitaalli namni akkamsiisu dhabame yaalatuun argatiin kanatu na boochisa Ali Barkiiti.
Shaalaqaa Baashaa Ali Barkii injifannoo Kaaraamarraa irratti seenaa gootummaa isaan dalaganiin biyyattiin birmadummaan ishii kabajamee kan jedhan hiriyoon isaanii garuu rasaasa dirree waraanaatti yeroo sanatti itti rukutaman osoo qaama isaanii keessaa hin baafanne lubbuun isaanii darbee jechuudhaan ibsu. Shaalaqaa Baashaa Ali Barkii abbaa ijoollee dhiira 3 fi durba 5 ta'uu isaaniis seenaa jireenya isaanii keessatti eerameera. Haa ta'u malee rakkatanii fi jireenya malleef jiraataa lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u mana keessa jiraatan illee akka hin qabnetu eerame. Yerusalem. Gabaz Sagale Amerikatif Sahay Damto Finfinera.
Amma mo gara op itorbani dire demokrasi tichayna. Bulchiinsa magaalaa Shaggar naannoo Oromiyaatti akka haaraatti hundeeffame keessatti mootummaan manneen seeraan ala ijaaramaniif lafa seeraan ala qabamanii jiran jedhe eega diiguu jalqabee bubbuleera. Namoota dhuunfaa dabalatee dhaabbileen amantaa bulchiinsa magaalichaatiin manneen isaaniif bakki waaqeffannaa isaanii akka jalaa diigame himatan garuu mirgi namoomaa keenya dhiibameera jechuudhaan komatan. Kaka'umsa diigumsa manneen seeraan alaa ijaaraman jedhaman bulchiinsa magaalichaa keessaa masjiidota 19 diigamu manni maree islaamummaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen beeksisuutti taane mormii magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoota amantichaan ka'een lubbuun namoota darbeera kanneen miidhaan qaamarra ga'es jiru. Dhimmuma kanarratti mitikuu faqaadu warra miidhaan nurra ga'ee jedhaniif bulchiinsa magaalichaarraa hoggansa dubbisuudhaan gabaasa qindeesse kutaan tokkoffaa no.
Namni yaada isaanii nuuf qoodan sodaa nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka dhahamu hin feene bulchiinsa magaalaa Shaggar amma haaraa hundaa'een kutaa bulchiinsa galaan guddaa jedhamu bakka addaa Hiraa Moojoon beekamutti manni jireenyaa isaanii waggoota hedduuf keessa jiraachaa turan ijaarsa seeraan alaati jedhamuun jalaa diigamu dubbatu.
Lafa seeraan alaa jedhu garuu lafa seeraan alaa jechuuf baay'ee rakkisa. Waggaa nama fakkeenya naannoo 2002 ta'eeti.
2002 kana yeroo bittan sana eenyurraa bittan?
Qotee bulaa naannawa sanaati. Qotee bulaan kennaadha jedhee si kenna naannawa sanas immoo. Kennaa nam tokko kennuu hin danda'a.
Gaafa ijaarsa sana raawwattanii qaamni seeraa isin dhorkuudhaaf yaaleeru yookaan immoo isin deeggareeru jira.
Yeroo sanatti qaamni mootummaa tokko iyyuu hin jiru.
Namni biraan bulchiinsa magaalaa Shaggar magaalaa Sulultaatti manni jireenyaa isaanii diigamuu himuun haaluma wal fakkaatuun maqaan koo yoo dhahame nageenya koof nan sodaadha jedhan waggoota 21 hojii guyyaa hojjedhee ijoollee koo agabuu bulchee. Bor mana kireeyii keessaan ba'a jedheen mana ni ijaarradde osoon keessa jiruun irratti diiganii jalu. Itti dabaluunis diigumsichi sanyii gidduu galeessa kan godhatedha. Ollaan koo kan sanyiin Oromoo ta'e osoo jalaa hin diigamin kan koo Oromoo waanin hin ta'iniif na jalaa diigameera jechuun himatu.
Omi garma naga yeeni beetina aande yeeni goramiif dabbara. Yesu beet alfarra sanyi garma naga Oromoo.
Akkas jedhu. Waan ajaa'ibsi dhibu manni koo fi manni ollaa koo jira. Manni kan isaa jalaa hin diigamne inni Oromoo waan ta'eef ani Oromoo waan hin ta'iniif kan koo diigan. Wanti jiru sanyii irratti kan hundaa'edha. Innis kaartaa hin qabu. Akkuma keenya bitee kan ijaaredha.
Kaartaa yeroo fayyadamu bakka andanyaa oloo gaskee gabaan.
Namni yaada isaanii armaan olitti dhageenye kun lafa mana irratti ijaaran kana qonnaan bulaarraa bituu ibsuun yommuu ijaarsa raawwatan immoo milishoota naannoof birrii kaffalanii akka ijaaran himu. Qonnaan bulaa irraan bite. Sana booda yommuu ni mana ijaaru milishoota naannoof maallaqa kaffaleeti kan hin ijaare. Milishoota kanneeniif maaliif maallaqa kaffaltu jechuun maallaqa yommuu kaffalluu fi. Deemanii nu hin saaxilan jechuun jiru miti seera eegsistoonni naannoo keessaa kan dambii jedhaman yeroo maallaqa kaffaltanii fi deemanii isin hin saaxilan yookaan isin hin diigsisan. Namoonni Oromoo taanee manni nu jalaa diigameeru mana keenyas dhabne jireenya hawaasummaa saboota biroo waliin qabnus dhabneerraa jechuun kan ibsan namni biraan manni isaanii jalaa diigamu ibsan akkas jedhu.
Saayikoolichaa jechuun amma mana qaba jettee osoo jirtu manni keessarraa diiganii kullaatti hafuuf dalataan isaa Oromoo kun pirootikaalii maaliin oolu jechuun sabni biraa akka waan Oromoo irraan diigametti waan yaadamuuf pirootikaalii karaa taa'anis nu galii jiru. Bifuun magaalaa Shaggar garuu yeroo dhufan mariin tokko hin jiru bal'iin hin jiru mana taasifamu hin jiru hin dhufaa ijoolleen qophaa'anii jiru ijoolleen akka caatii kaa'amanii fi dhugan fakkaatan kan. Dhufanii mana qorqoorroo manatti yaa'u yeroo sanatti immoo nama baay'ee nama dhibba sadi waan ta'eef wanti gochuu dandeessu hin jiru baatee dhaabbachuu bichaa jiru.
Pastor Dereje Shifarra Walda Amanto Tawara Kristana kan protestanti maka samayawi rist jalamu akka gaggesan kan nufiman nanno koye facce jalamun beka mugaratullu diimtut bakka nuti hinjirretti qaamni bulchiinsa nurra digani demani jedu.
Embeno non jiru bari tuma atris mana wardiyas mana sencamis digani di korporikti kawasan ini mani irifan menus kamal gora lega garam tirin
ake kachis ni duran sini kenna me rujra
oroni ma kenna me barachi te ngeti no indi ganna olta manta ti kuno ti war ke rakres fannesi war gabaroni singirani sare wodi lolan kabnu
Bulchin samagala shaggar keset sababa ijarsa seran alan masjidonni kuda sagal diga mu kamirkanesan manamare islamu mana no oromiyat tiwa mama imma masjidota sheh abdul hakim badaso taate ta ejedan halakana nifso
majlis oromiyakun ijara magala shaggar baridin teshi murmu infandesu garu masjidonni kabaja isani smalu dagani gribari dan qur'ana idu kesiru qur'ana rotti masjidni kunjik famu sirni tibajaru no kafamu qabatanu tu fitasa no dandame master plan ori marasin dandame narasina master plan wanne yo arasin dandame kafni arka kelan dakunu kunjik kunjik dakti tijara majinne kharata turne
masjidonni kun gafa yero ijara man sanatti eya mahin qaban
مستني انوار كاتي مغالاف انتني كيسد تكون برطاليان يجارني سير قبل سمان فاموتون برامار كرو قباي كنتيبا كلميف دي بناوا مسلمار فروان جبا كيس مسكي وان انتي نمنيتي ملك او في تنو مكو انفاير رابي فتا يجارا تمالي موتون مان بكشني في بسكم بكا اتواج فكن دي كني في دي قوا مسلماتي مسجدنا مدي جمن كل حواس مسلمانا نو سنقبتو بلك لك باسي كوتولا رابي كتي kay jarati in jarina namni jeden injuru taabatani wara ijar santu jira bulshin sakeessa
gafa masjidonni kun digamani ake kachis ni motum marra shinitti kenna me inturre
kanne to dabne ake kachisa ni ti kanne to dabne ko talaka ahariyannu do ka su ka banne ofi kafna denne kanne digami denne qur'an rati masjid jissan wani mata mu fatti sekana
hordofto ta kenya saganta kana kanani ngolamdi kuta ittanu kesetti bulchin samagala shaggaritti sadarka ittana kantibatti kindesa klaster hawasumma fi bulchin sa kantan obboguksa dajane dubbisne jirra qabanne deyanna an mitukku fikaduti
Kanur dofa jirtan as Washington DC ra kadar bu sagale America sagantafan oromoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calakisu sinif esina
yero amma bubben rakkina namoto miliona la common kan den gutu africa kesa gara qarqarat ibe jira jedu tokuma motu motat bakkabutun united states linda thomas greenfield
a long protracted drought has exacerbated acute food insecurity recent flash floods have wiped out entire homes and livelihoods
hongen yero era afture hankina nyata messagera ballallo labishani kadenyas mannen jirenya fi jirenya namagutu matte manchase walitbuin sibiyoti olla kesas kannen achu matte qeo fi rabuqani fi baqatto ta dabalate ummata saatelamota anira dibba hamagesise
Ethiopia Kenya of Somalia kesa namoni gara miliyona 32 lamata an gargar salubbu bararuf jirenyi sani akkatte fufu barbadu jira tokumma motu mota Kuma baati caamsaa keessatti hukummaan mootummoota mootummoonni United States, Xaaliyaanii, Qaataarii fi United Kingdom waliin ta'uudhaan deebii gargaarsa namoomaa biyyoota kana sadaniif kan oolu doolaara biliyoona 7 walitti qabuuf jecha wal ga'anii jiran. Addunyaa waan nyaataa baay'ee qabu keessatti hawaasni guutuun gonkumaa
gonkuma bele edun qabu gonkuma jiran ambassador Thomas Greenfield.
I am proud to announce that the United States will provide nearly $524 million in additional assistance to respond to dire humanitarian needs.
United States gargarsa namoma ganfa Africa kesaf debi kenuf kan ol gargarsa dabalata dollar million dibashanif million digdami afritti tilmamam kan kenitu ta uennanifsu bonu tenatdaga
Sagale America saganta afan oromo ra qob in har abjenne karma qob iboritin walit debina nagatubula